tuke utawale maishani mwetu tupe leo riziki zetu tusame makosa yetu uturehemu baba ye utusame kama nasi tunavyowasame wale waliotukosea baba ye yo 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 no 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 utukuzwe
mokosi ofani nalola yambalo yemboto memelio yozalisa memalamu yozalisa mba kitoko poke ya vigelegele ya wanarusha wanakuleto ya wana yawe 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 sema baba yetu
baba yetu wa mbinguni
jina lako
itukuzwe
ye yeah, baba
baba yetu
wa mbinguni
jina lako
itukuzwe
itukuzwe
ye yeah,
Serafim, what's that shit?